nze nsabye bwe ziba nsonga tuzimale bwe kiba kigambo njatule kyannemye okwogera njebye onsuza ntunula nsasira inga lumonde gwesimye osaanikidde mu ntamu nze nangidde ntuse n'okulya saba tuteesaganye obwo muntu wange muleke omwana mulungi ogubanyeyo n'afuusa ensonga tambula nsaali z'amaaso geego kirimbo nantaanu mundeke omwana mulungi ogubanyeyo n'afuusa ensonga tambula nsaali z'amaaso geego kirimbo nantaanu ebyo ebigambo bye nkugamba nze binsuza bintakuza omutwe kugenda n'obigula kabini gyoyise ne bakaabirira kati nze w'oyimiridde nambe ettaka kalimmire tekisoboka kati ngumye kankyatula ensabo njune bambi onnyamba tonjiwa nti omanyisi yangu mundeke omwana mulungi ogubanyeyo n'afuusa ensonga tambula nsaali z'amaaso geego kirimbo nantaanu mundeke omwana mulungi ogubanyeyo n'afuusa ensonga tambula nsaali z'amaaso geego kirimbo nantaanu bingi bye ndowooza siganyi kulowooza mpulira ntabuka nyongobera mu mpewo ekunta omutima ne gutujja nfuna omusujja banninda lw'olijja gw'eddagala lyange kati nkusaba tutese kangula ettooko ofumbe bwekuba omuliro nsese nga naawaawo w'otudde ab'ebigambo baleka nti omanyisibwa mundeke omwana mulungi ogubanyiro